taliyaha booliska koonfurta Nigeria ayaa VOA-da khadka telefoonka ugu sheegay Arbacadii in mas'uuliyiintu ay bilaabeen baaritaan la xiriira dhacdadii ugu dambeysay. Afhayeenka booliska Grace Enge Koko ayaa sheegtay in dadka deegaanka Ibah ay guranayeen saliid cayrin oo ay ku sifeynayeen goob sharci darro ah oo goor dambe oo habeenkii Axadda ah markii uu qaraxu dhacay. Waxay sheegtay in mas'uuliyiinta ay goobta ka qaadeen 15 meyd ah oo u gubtay oo ay ku jirto haweeney uur leh. Maamulka ayaa sheegay in 20 qof oo badbaaday oo ku jiro mulkiilaha warshadda sharci darrada ah.
We're investigating on it. They are these illegal refined products they were scooping that caused this fire explosion. Yes, we did it. We documented the photograph of the incident. Telling members of the public and parents.
Waxaan wadnaa baaritaan shidaal si sharci darro ah loo sifeeyay ayaa qaraxan iyo dabkan dhaliyay. Waxaan diiwaan gelinay sawirro muujinaya sida ay wax u dhaceen. Shacabka iyo waalidiinta waa inay uga digaan caruurtoodu inaanay ku lug yeelan falalkan oo kale. Sidoo kale waxaanu isku dayeynaa si aanu u eegno inaan goobtaasi geyn karno amni dheeraada si aanay falalkan oo kale u sii socon.
Security in that place so that such acts will not continue.
Xatooyada saliidda cayriin ayaa ah dhibaato weligeed ka jirta Nigeria oo ka mid ah dalalka soo saara saliidda ee ugu weyn Afrika. Sifeynta sharci darrada ah ee saliidda cayriin ayaa ku baahsan gobollada qaniga ku ah saliidda. Bishii Abriil, hindisaha daahfurnaanta warshadaha soo saara saliidda Nigeria ayaa sheegay in Nigeria ay lumisay ilaa 620 milyan oo foosto oo saliid cayriin ah oo lagu qiimeeyay 64 bilyan oo dollar intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2020. Maamulka dowladda Nigeria ayaa isku dayay inay wax ka qabtaan dhibaatada iyadoo aan wax badan lagu guuleysan. Faith Indweshi oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta u dooda hufnaanta ayaa leh mas'uuliyiintu waa inay qaadaan tallaabooyin dhinaca ammaanka iyo sharciga ah oo adag si loo joojiyo xatooyada saliidda.
The technology around refining of crude, whether is not what the local people themselves are involved in, is a cabal of very knowledgeable people with resources that are able to do that. So
technologiyada ku xeeran sifeynta cayriin maaha waxa dadka maxalliga laftoodu ay ku lug leeyihiin. Waa dad aad aqoon u leh oo khayraad leh oo awood u leh inay taas sameeyaan. Marka dawladdu runtii waxay u baahan tahay inay gudaha eegto arrimaha ku xeeran isla xisaabtan la'aan iyo masuqmaasuqa. Nidaamkeena sharci waa daciif, sidoo kale ma lihin nidaam cadaaladeed oo xoogan oo gacan ka geysan doona in dadka la soo qabto.
We don't have strong management and we also don't have strong justice systems that will help to bring people to book.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in xatooyada saliiddu ay dhibaato ku tahay dhaqaalaha Nigeria iyo amniga qaranka. Laakiin Faith Indwish ayaa mar kale sheegtay in saboolnimada baahsan iyo dhibaatooyinka ka jira gobollada saliidda laga soo saaro ay door ka ciyaarayaan arrintan.
Over the years that we have implemented or taken crude from this community, there has been little or no development that has happened. Meanwhile, those same communities, we don't have projects, we don't have infrastructure.
Sanadihii aynu shidaalka cayriin ka qaadanaynay beelahan wax horumar ahi ma jiraan. Isla beelahaasi ma haystaan mashaariic iyo kaabayaal dhaqaale. Dadku koronto ma haystaan. Maalin walba waxaa la soo gudboonaada arrinta xaalufka, taas oo ka timaada wax soo saarka shidaalka ee bulshada dhexdeeda. Marka dadka ku xeeran bulshooyinka hadda waxay u arkaan inay xaq tahay inay qayb ka qaataan xatooyada iyo boobka saliidda cayriin.
So people around communities now see it as a right to take part of this crude.
Khabiir ku takhasusay saliidda iyo gaaska oo lagu magacaabo Emmanuel Afmiya ayaa sheegaya haddii aanay helin fursado wanaagsan dadka deegaanku ay adkaan doonto in wax laga qabto xatooyada saliidda.
Many of these of villages that are along the pipeline. Many of them know about these illegal refineries, but as long as
tuulooyin badan oo ku teesan dhuumaha shidaalka qaada ayaa og sifeynta sharci darrada, laakiin inta ay lacagtu ku dhacayso jeebka mas-uuliyiinta kadibna ay ku dhex wareegayso bulshada, ma rabaan inay meesha ka saaraan cid kasta oo ku shaqaynaysa boobkaasi. Ku tiirsanaanta bulshada si ay u soo sheegaan boobka iyo xatooyada ma shaqayn doonto.
Having to depend on communities to report people or report structures might not work.